ikmziki.com.
Aziro ziro 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 benwe. Chi.
Mhm. Wananiita mdogo nige simera. Hiya baba hapa bila kuchoka. Wechi Arabu.
Yani bwana mtoto aliza mtoto katika life ikawa ni changamoto. Yule mtoto na yakaza mtoto yani mchawi pesa na sio kitoto. Moya kwaza paso patafuta hela we. Mtu kisipata tusiishi kisela we. Moya kwaza pilipi tafuta notwe. Tukisipata kwanza tuishi kibose. Uweka yala mwana kutafuta pesa e. Tukisipata tuishi kama barisa e. Mina sema mambo 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 mambo. Mambo 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 mambo. Eti mama mambo ya pesa. We are not you. Mambo ya pesa. We are not you. Mambo 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 mambo. Mambo mambo ya pesa. We are not you. We are pesa. We are not. Mina sema tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Baba na wewe. Mina sema tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Pambana wewe. Ngeti bwana tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Pambana wewe.
Bila kuchoka. Iya pa baba. Amshe baba. Chena. Ati mwanangu kuwa uyaone. Hii dunia usizani magorofa. We mwanangu kuwa uyaone. Hii dunia usizani magorofa. Na kama pesa o, pesa zipo tunatafuta. Na zile pesa o, pesa zote tunazisaka. Ati yule boda boda, jege mbeba zege. Maisha mbele kwa mbele kwa mora. Idunia o, idunia o. Oya mambo 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 mambo. Mambo 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 mambo. Tena mambo ya pesa. Ya noti. Ya pesa. Tena mambo ya pesa. Ya noti. Ya pesa.
Amina sema mambo 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 mambo. Mambo 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 mambo. Eti mambo ya pesa. We are not you. We are pesa. Mina sema mambo 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 mambo. We mambo 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 mambo. We mambo. Eti bwana mambo ya pesa. We are not you. We are pesa. We are not. Mina sema tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Pambana wewe. We bila kuchoka tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Pambana wewe.
Oh mwanangu kuwa uyaone. Hii dunia usizani magorofa. We mwana kuwa uyaone. Hii dunia usizani magorofa. Na kama pesa o, pesa zote tunatafuta. Na zile pesa, pesa wote tunazisaka. Ati yule boda boda, mwengine mbeba zege. Maisha mbele kwa mbele kwa mora. Hii dunia o. Wechi ni fantastic. Hii hapa baba. Amshe popo baba.
Mina sema tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Pambana wewe. We bila kuchoka tafuta hela wewe. Usichoke wewe. Pambana wewe. Ziro 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 blenwe. Nikiwa Jangwa MC. Nikiwa nani gasimirai. Nikiwa no surrender music. I'm selling me baza kayala kayali tswe. Always go tell him safe wana.
Mixed by Sherry Fantastic.